te formé. Ouais, diplo. Ouais, ni yé yé, tout amour. Ah, c'est tout amour.
Diplo, one touch.
Yoko, ah, yé, biwa kama kawa kama dawa, eh. Wananita, zewa majanga, usinishike, kila kituo. Wananita, zewa majanga, usinishike, kila kituo. Wewe, wewe, mtoto kwa bakuli. Mfalume ninaongea, uwenge naleta salamu. Aye o, aya, yani kwenye kama mimi miwalea, na leo anaongea. Wananita, zewa majanga, usinishike, kila kituo. Wananita, zewa majanga, usinishike, kila kituo. Wewe, watoto na kozi kitengo, wewe dagi mnyama, salimi andale likempu, DJ Kabali mfarumo soli nena. Wewe, tuk, 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 tuk. Siyo kwamba siyasiki maneno enu, ila na wapotezea. Ah, mwana jazi ya jagu ipita, eh. Bado mimi nalisongeza. Wananita, zewa majanga, usinishike, kila kituo. Wananita, zewa majanga, usinishike, kila kituo. Tanika luka, aluga kimasai. Tandale luka, weluga kimasai. Temeke luka, weluga kimasai. Bagala luka, weluga kimasai. Chesa sebene, luka sebene. Chesa sebene, luka sebene. Wee, tabiwa kama 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 dawe. Nani tababu, siya babu wa undi. Kiziweza zangu, tina wateka wa undi. Wanangu luka, weluga kimasai. Nasema luka, luka kimasai. We luka, 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 luka. We jamani luka, luka.